meza mboko. Vitu navofanya usifanya in front of my eyes. Naleta mkorogo. Why you they keep on telling me lies? Si alali kipodo. We humago weko pete kono. Sai, najua ndiyo sababu. Kwenye pezi langu nipate tabu. Zai, wache mume na kuomba. Zai, kweli Mungu anakuona. Zai, maji kinu ni waponda. Walai, moyo unanisonona. Aya, tuku limikwama. Na bado napenda. Oya, mwache zai kwanza. Au bado napenda. What do you want me to do? Me I go die for you.
Wala, moyo una.